Ni vipi busha, itakuwaje baby galo mini kikuguza. Ni siku mingi nikizipu uza, maitaji mrembo shinda hivi idisuza. Kweli nimesota straight fuck sina hela, lakini anani ota sister Cinderella. Nitapeleka posa faster, pima hema na nikifanya makosa head scar si Mandela. Rhyme inona jua yet, ja kubamba kama Romeo na Juliet, ja zipanda kamba. Anafanya napona mtoto wa kigeti kali, nalia kama Tonya umekuwa veleti kwali. Cheki hali, mami vile natuzorotisha mambo gani. Kwani hali kutukorofisha chomo bani. Ndani ndo tuseti koro kisha, to make love baka siku tutafollow Isa.
Ya urembo wako nisha kumbale. Don't make it complicated. Nataka niwe wako nipe kibale.
Sema yendo kuno swagia mkini sina budi. When shaking her body, akituakwe meshadi maguji. Boops ni jiggy, jelly buttocks yani fierce beauty. Titties besides belly button, ame pierce pussy. Bonnie and Clyde, waja onja easy stars ama pens. Romeo and Juliet, ndo level wa sota to ends. Tutuki ride, boda boda, unani slide mpaka che. Superman, El Chapo, na hizo vibes za cartel. Tuku show that mean kifall ni ajali yako. Unani nice, ukikulia kila chali vako. Usani fuako, social light lazima we take it humble. Violeti hapa pendeki. Don kundishi ilibaki mekugiza box kaileke kiaka fedeli. Shoro agetikali mina mdek tuki spensi na threat. Ati shema tunashinda tuki spread. Deli mina mstrike uta mistake ni kupet. After sex ni kuset tunashinda tuki set.
Haima usijali ni menyanya. Macho chini kaza China. Niko high mini rasta, what's up? Uko fly we ni Batman. Miss die fracture na ma bad man, what's that? Ukiolewa niwe best man. Ndiyo usiku npate pewa nikilewa. Tekwa na uyo chalia katehewa. Wait ma, mara ya kwanza kushtuka. Umebeba maduba kila shingo kupinda. Ni ati mpaka unasura kwa kujaze ukanuna. Bizi blaze mastula akaulewa Maria. Bas kwa heri maimuna. Unatesa babu mtoi mpaka mother anateta. How come stoki kwa iyo meda? Atiko kesha amu na megwa. Niko home leo baby don't act a fool. Kuja close na mi mami kama mic kwa boots. Sayo na take my boy take kama Usei na crew. Keep place my damn JV degree ka minus 2. We sim ordinary car marodi youths kwenye Toyota Cruise. Umeni stand car stage ma venye umejaza car stadium.
Yo, my beautiful woman. Ya urembo wako nisha kumbale. Don't make it complicated. Woman, nataka niwe wako nipe kibale. My woman, ya urembo wako nisha kumbale.